chance.
A righteous mind deviation. Representing over time.
Kalandani.
Kingdom vibes.
Music.
Black 7-5.
Promotion.
Six, six, six.
Musician. Puma fanzi ufu nika cheku chita koche tu chawa. Politician. Puli vota afu nika cheku chita koche tu chawa. All over DJ. What do you mean in sama funika kuchita koche tu chawa. Is ever crazy too. Puli yes to tifu nika cheku chita tu chawa. Tu chawa na nandi lodi. 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 Muntu wanga babintu varenti. Sipo chiti laka tambalale. Mbati vena wana chita iwa kieti. Anytime unga kuke na we. Sosa esa kuhibala iwe kwa mene wachoka. Katukuna madaliso ya zikuloka ni kunzido. Kuhibaja wana rubana inapunta. Pambu zelenti zima chita expire. Tenante ni tenante. Tambo inga duke ya power. Landilodi ni landilodi. Akafuna nga kuduli ya power. Musician, kumabanzi upu ni kache kuchita koche tuchawa. Politician, kuli vota afu ni kache kuchita koche tuchawa. All over DJ, what you mean in samabu ni kakuchita koche tuchawa. Is ever crazy too, kuli esu tifu ni kache kuchita tuchawa. Tuchawa na landilodi, tuchawa na landilodi, tuchawa na landilodi, tuchawa na landilodi. Faka number one landi lodi baba njeti. Masula kwanja ngali nazo pambo keti. Uziba iwe umabwela maleti. Security ni kumpela nana wapa geti. Husband landi lodi wake ni wife. Businessman landi lodi ni client. Politician landi lodi wake citizen. Akrisi tu landi lodi watu ni Jesus. Tenante ni tenante. Tambo ina duke ya power. Landi lodi ni landi lodi. Akafuna na kuduli ne power. Musician, kumabanzi ufu ni kache kuchita koche tuchawa. Politician, kuli vota afu ni kache kuchita koche tuchawa. All over DJ, what you mean in samabu ni kakuchita koche tuchawa. Is ever crazy too, kuli esu tifu ni kache kuchita tuchawa. Tuchawa na landi lodi. Tuchawa na landi lodi. Tuchawa na landi lodi. Tuchawa na landi lodi. Mundu wanga nga ufu nonjo ya renti. Umoyo wa mkala ni wa renti. Ni tuchawa na landi lodi.
Mkala mama show ni pati ni ya renti. Sana alena yonje na renti.
Ni tuchawa na landi lodi.
Tuchawa na landi lodi. Tuchawa na landi lodi.